Blog Talk Radio.
Révolutionnaire national pour le développement.
Zirakoze Impala mu ndirimbo yaririmbwe cyane yakunzwe cyane indirimbo MLND Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 6 isaha zi Washington DC tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 6 isaha zi Buruseli na saa 4 z'ijoro n'iminota 6 isaha zi Kigali turi kwa gatandatu tariki ya gatandatu Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2021 ukaba ari umwanya twateganyije ikiganiro twahaye inunyito gutsindwa kw'inzira bwoba exfa bikomeje kutavugwaho rumwe kikaba ari igice cya mbere kuko kino kiganiro tugiteganya mu bice byibuze bitatu turabagezaho kino kiganiro tugerageza gusubiza kino kibazo ese koko muri mu gihumbi 1990 twatewe dutunguwe muri kino gice cya mbere rwose turibanda mu gusubiza kino kibazo ese koko muri mu gihumbi 1990 twatewe dutunguwe muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ndabashuhuje muri kumwe kandi na Bwana Sixbert Musanga Mfura akaba umunyamabanga w'ishyaka ryacu ishakwe Rwanda Freedom Movement
kano gace ka kabiri karakomeza gasubiza ikibazo ku kiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe igice cya mbere gasubiza ikibazo aho twagiraga tuti ese koko mu gihumbi 1990 twatewe dutunguwe mwumve rero kano gace ka kabiri
gaga nyine yuko professeur Lorian Uwizeyimana tuzabigarukaho mu gihe kiri imbere mu byukuri nubwo yanditse igitabo ariko hari ibintu yavuze muri kera kigano bigaragaza ko nyine atara adasobanukiwe bihagije n'ibyakiriye gihe ku buryo nyine nk'umushakashatsi ndamushima kuko ndamuzi yanambereye mwarimu hari ibyo afitemo ubuhanga ariko biriya biragaragara ko amakuru ye atarahagije rwose nkariya haraho yavuze ikintu ngo nka Colonel Nsabimana yajyagajya kureba Rugenera ngo agiye kumwaka amasasu amafaranga yo kugura amasasu ngo ndi nyirakanga ibaza ukuntu yaba yumva ko kugurira amasasu ingabo z'igihugu ari wari umaze kugirwa shefu wa etamajoro umugabo nyine umugabo w'ingabo wagombaga kujya muri ministeri y'imari kujya gusaba yuko bamuha amafaranga yo kugura amasasu ibyo bintu bigira inzira binyuramo leta zigira uko zikora ntabwo ari uko bigenda ni ukuvuga rero ko amakuru yakoresheje nk'ayo yavugaga kandi akabivuga ari umuntu wize waminuje hari igihe abantu babyumva bakeka ko ari uko byagendaga ahubwo kandi siko byagendaga birebe bikagaragaza yuko nyine biriya tuza kubona umwanya nagira ngo ni bwana Jean Baptiste Nkuringoma yakoze avuga kuri kira kiganiro sinzi niba twabona umwanya wo kugira ngo iyo nyandiko nayo tuze kuyibwira abantu uyu munsi cyangwa se niba nyine kuyisomera abantu uyu munsi cyane niba twaza bikora mu biganiro biri imbere
turareba
navugaga rero ko nyine noneho nkavuga ko na Bukeye Yozefu wari maneko i Kampala akavuga ati ntabwo twatunguwe ati ni nka Amerika ukuntu ari kayide yateye icyagiye ku itariki 11 z'ukwa 9 ngo igatera ngo kandi Amerika yari iziko bazatera nayo igatungurwa muri ubwo buryo nabo kabibara muri iyo nzira ariko ikintu kinagaragara cy'uko mu Rwanda nyine imikorere yaho yari irimo ikibazo kiremereye nuko reba nk'uwo wari maneko ukomeye ariwe mu by'ukuri wari uragiye abo bantu bashobora gutera u Rwanda niwe wari uragiye izo ngabo zashoboraga gutera u Rwanda cyangwa ingabo zari zigiye gutera u Rwanda abizi ni gute ingabo zituruka mu bigo byose by'ingabo byo muri Uganda mu duce twose twa Uganda ingabo zikaza zifite intwaro n'imodoka zigakorana zikaza zikagira ubwo zigera ku mupaka w'u Rwanda zigatera mu Rwanda iperereza ryabo ryo muri Uganda ritigeze rimenya ko izo ngabo ziri mu nzira ziriho zigenda none ingabo zikaza zikagira ka gitumba abo zihasanze nyine bakicwa nk'imishwi y'inkoko iraho ngaho birumvikana ahubwo ko wa mugani iyo biza gushoboka yuko abanyarwanda bashobora kubaza abacungaga igihugu kiriya gihe ibyo bari barimo n'utanze abantu kuko nk'abo bantu baguye ka gitumba icyo gihe ni abantu batanzwe na leta mu by'ukuri abantu bari bishinziriye noneho ugasanga umuntu nk'uwo avuga ati twarabikurikiraga twari tubizi umunsi n'ubu tutari tuzi ikindi cyantangaje cyane twazagarukaho ati muri icyo gihe ati nari ndi Kigali ati ku buryo nsubiye Kampala mu kazi mu nzira nyine nahuye hari aho baduhagarikiye kubera ko ingabo z'inkotanyi zariho ziza mu Rwanda nyine kuza nyine zisanze izindi zari zatangiye urugamba ati ndi mu nzira ndiho ngenda nirirwa aho ngaho baza kutureka amasaha amaze kwigira hirya nawe kuragira wa mwanzi ugiye gutera igihugu niwe utaruhari n'icyo gihe mu by'ukuri izo ngabo zirukaga imihanda yose muri Uganda zigakorana zikajya ku rugamba ntabwo rero abantu bashobora gukora iperereza badafite abantu babaha amakuru yabo bariho baperereza kuko nicyo bigaragaza kuko ugasanga niba mu Rwanda amakuru yabo yaragombaga kunyura muri iyo nzira ya Babukeye Yozefu birumvikana nyine ko igihugu cyari cyagushije ishyano ntabwo muri ibyo basobanura ko mu kiganiro yari umuntu wakurikiye cyane akaba yari azi n'abantu bayoboraga inkotanyi kuko ibyo yari abizi ariko rero kubimenya gusa ntibihagije icyo umuntu yari akeneye kumenya ni bazatera ryari bazanye ibikoresho bingana iki bazanye abantu bangana iki amakuru nk'ayo ngayo mbese ajyanye n'urwo nibyo byagombaga gukorwa naho ubundi kuba baragize isoni nyine bakaba ngo twatebe dutunguwe icyo ni ikinyoma kinyagisha kwemera habe namba ikindi nanone navuga kuri ubwo buhamya yatanze hari havugamo umuntu witwa Tishyane ndibaza ko umunzi yahoze akina basiketi yahoze akina ruhande ngarambe Tishian Ramuzi akina basketi ruhande uranyumva
neza ndumva izina hari cyo rimbwiye naramwibagiwe
uwo Tishian rero yavuye yo ajya kuba maneko nawe icyo gihe babukiye ndibaza ko yarakiri ba maneko Kigali batarajya Kampala nyuma ariko aza kujya Kampala nawe bukeye yavuze ko ari umuntu ngo wari warahunze niko yabisobanuye ngo nyuma za gupfa ariko akanavuga ko uwo muntu ngo nawe bavuganye umunsi wakurikiye akavuga ati ati rero ati nange ati numvise ko ngo baje kundeba ngo basanga ndahari ngo barigendera ngo bityo nyine sinamenya igihe bagendeye nyine birumvikana ko rwose imikorere u Rwanda rwari rufite cyane cyane ubwo ndabivunyo kubera ko nk'umuntu mbese nk'abantu bari muri antenne yakoreraga I Kampala ikurikirana inkotanyi niho kuri hagombaga gutabara igihugu bwa mbere ndavuga gutanga amakuru birumvikana rero ko nyine urumva n'ubwo buryo bakoreshaga n'uwo muntu wa nyine wabakoreraga wahaga amakuru nawe ubwe ntabwo yabimenye kubera ko ngo baje no kumureba basanga atanahari birumvikana rero ko yitunguwe uko bivugwa n'urwiyeruruso n'ukubeshya ntabwo ariko byagiye ntabwo abantu batunguye Habyarimana yarazi ko intambara igiye kuba ndetse hari n'ibimenyetso n'ibindi bimenyetso tuzanagarukaho byagaragazaga ko n'intambara yo bazi ko izanaba mu kwezi kwa 10 bari bazi ko niyo ntambara izaba no mu kwezi kwa 10 ibyo rero byo kuvuga ngo batewe batunguwe rwose ndibaza ko ari ukubeshya nagira ngo no gutindana ijambo nawe unyunganire bwa neza fungarambe
urakoze cyane rwose uravuga uti hari n'ibindi bimenyetso tuzatanga birahari koko birahari pe aha rero uko ngenda mbibona turiho turagenda tugana ku isaha imwe ndumva tutagombye kwirenza cyane isaha twagombye kugarukira hafi ku isaha bityo kino gice cya mbere nyine cya kwibazamo tutese koko muri 90 twatewe dutunguwe tukaba tuzakomeza gutanga ibisubizo gutanga ibyo bimenyetso mu gice cya kabiri dukomeza nanone kuvuga ko tutatewe dutunguwe tubyerekana mbere yo kuzakomeza ibindi bice niba rero nkundireka shireho ubundi buhamya ubuhamya bwa Major Sabakunzi nabwo si bugufi Major Sabakunzi nawe icyo gihe yari major brevet d'etat major nawe yarize rwose bya gisirikare akaba yaranatabaye ngo ashinzwe kujya ku rugamba gushyiraho icyo bita antenne logistique kuko yari umu officier muri etat major kujya nyine gufasha abasirikare kubaha ibyangombwa bazakenera gushyiraho ngaho nyine kugira ngo bibashyire hafi ibyangombwa bazajya bakenera kugira ngo nyine barwane iyo ntambara yari yatangiye Major François Sabakunzi rero navuga yuko ahubwo kubera nyine ahakomoka nkuko tuzayibona nkuko nababyivugira mu gihe yari agiye gushinga iyo antene ahubwo bahise bamufata baramuboha tariki ya gatatu mbere y'uko barara barasa muri Kigali tuzabibona nabyo tuzabigeraho umuntu ushinze umurimo nk'uwo nguwo ukomeye noneho ukagenda nyine akagwa mu gico bakanamuboha ibyo tuzabigarukaho reka rero twumve nawe icyo kibazo cy'uko ngo batewe batungayuguye avuga ati ikibazo cyo guterwa kudutunguye rwose ni bakibagirwa reka tubyumve gatoya noneho tuze gukurikiza n'ahandi avuga kimwe na Colonel Ndengeye nka yuko inkotanyi zari zaracengeye reka twumve
hari indi nkuru nagira ngo mbasangize
yego
ahangaha reka nibutse yuko yabivuze ejo bundi kwa 10/2020 ejo bundi kuri radio ubumwe kuri mikoro ya Esperance Mukashema
hari indi nkuru nagira ngo mbasangize
yego
ibyo bavugaga bati twatewe tutiteguye bamwe ngo bakabibyitso ariko hari amakuru ngi abantu umuntu bambiye bambira ko nkuri ya musaza Kabuga uyu nguyu ari hanira hino none wagiye kumufungira
yego
tekarije ubwe ngo yarahagurutse ajya kumubwira ati nyamuneka ndagira ngo uje uyoboke inkotanyi noneho ngo Kabuga aramubwira ati ntabwo bishoboka ngo aramunanira neza sekarije ndetse ngo agenda arira marira ababajwe nuko Kabuga temeye kwiboka inkotanyi akaba rero ngo aricyo kintu cy'ambere yazize kuko no mubakoraga izo nkotanyi cyane sekarije yararimo kandi sekarije muziko ariyo umuntu wari ukomeye muri kirya gihugu sekarije ntabwo yigeze ahunga ngiye intambara irangiye naramubonaga n'umuhungu ategeka yigeze no gukora no kujya muri presidence noneho rero kabuna baravuga ngo bateye batiteguye ariko nk'umuntu sekarije niba yari yarayobotse iyo regime yabura guhungabanite nibyo nagira ngo sangize abakunzi ba radio umwe
bivuga nibyo rwose
hari
abantu urumva n'umuntu witwa Serubuga aherutse kwandika igitabo ari gusingiza Habyarimana nawe avuga yuko bari babizi ko inkotanyi zizatera we anavuga yuko Museveni ngo yaba yarayivugiye muri universite y'Ubutare uretse ko ibyo avuga atari byo Museveni aza Ubutare icyo gihe kuri stade nanjye icyo gihe nabaga Ubutare yavuga ati ati do you know Baringa ati uzi Baringa ati abanyarwanda ntimugomba kugira ubwoba ariko byashyize mu gitabo cyashyizemo ibindi ariko byibura nawe abyandika mu gitabo cyavuga yuko yari azi ko inkotanyi zizatera none se kumva nka Serubuga icyo gihe ko yari abizi wibuka intambara nyine yego twumvaga amaradiyo iyo badufungira bafunguraga radiyo turi muri prison gake twumvaga Habyarimana ntabwo yavugaga ko atewe n'abantu bavuye mu Buganda yavuga ngo ni ishyamba abantu batazwi abigeze yemera ko abantu bateye bari kuva mu Buganda ibyo yaje kubyemera nyuma kandi n'abantu bamwe twari dufunganywe b'abacuruzi bo muri Sidi bari bagiye bababwira bati hari abantu bari hariya hakurya bafite ntuza za inite bameze nk'abaje kubatera abo ngabo kubera ko bari abanyenduga barabafunze abo bose bakaburya bagomba gupfa kuko burya ubirebye neza iriya kinamico ya Rwamagana ya Rutwa Okat ukagira n'ikinamico ya Okat Rosenk Kigali nta kindi byabigamije uretse gufata abantu bakabica kuko bumvaga bakomba gukora nk'ibintu bakoze muri 2023 nuko bitabashobokeye nyine nibwo byaje kurangira nyine abantu bamwe bagafungurwa badapfuye ariko navuga ko ari amahirwe twagize
urumva rero Sixberry yuko uko abibona ati ikinamico urabizi ko ryabaye ikinamico kandi azi ibyo avuga ari umusirikare superior yari mu rwego rwo hejuru ati ikinamico ry'i Rwamagana ikinamico ry'i Kigali ikinamico ryari yowe na Perezida Habyarimana mu mujyi wa Kigali ibyo ni inkuru idashidikanywaho urumva rero aho ngaho abavuga ngo opposition ntiyari ihari ahubwo Habyarimana mu kujya gufata abantu abahohotera ashaka kubica nkabiya nk'uko abivuze Major François Xavier Sabakunzi Major BM nk'uko abivuze ahubwo ikigaragara muri uko gukora ikinamico hariho ubushake bwo kongera kwica byo kongera kwica abantu batifuza by'umwihariko abantu bo muri Nduga ariko nako by'umwihariko abatutsi kuko kubera ibyo bitero nyine bari biswe ko bagomye nako bagomeye ingoma ya Habyarimana ngo yabahaye byose hakaba n'abahutu bo mu majyepfo abari baramenyereye kwicwa n'iyo ngoma ya Habyarimana reka dukomeze mbere yo kuguha ijambo dukomeze twumva Major BM Sabakunzi avuga kuri infiltration z'inkotanyi noneho ufata ijambo ufatire rimwe nyine muri ibyo byombi ugiye kubivugaho tunagana ku musozo kuko dufite ubuhamya bwinshi cyane kandi igihe kiragiye tuzabukomeza mu kigano gitaha reka
urakoze Esperance ntabwo nigeze subirayo wambaza igituma utasubiyeyo ni iki
yego
yewe ariko mvuge kuri ako kantu udushangijeho ka mbere kerekeye ibintu bya infiltration inkotanyi bavuga ubungubu ibyo mvuga yuko abayivuga kandi koko bayivuga imvano kandi mvaho ari byo ariko ibyo twebwe turi muntu za mu ntambara nuko nk'ibyo bintu ntabwo serivisi za ransinyoma za Habyarimana zabyerekanaga ye nari umusirikare ufite ipeti rya majoru urumva umusirikare ufite ipeti ya majoru ntamenye ibyo bintu nuvuga yuko haba hari ikintu kitagenda nuko aho ngaho Habyarimana nta bakozi yari afite bamunekera igituma rero batamunekeraga n'iki ibyo ngibyo nibo bagombye kuzajya babisubiza bamwe kuko baracyariho ariko ikintu bari barashyize imbere ni ugufata abantu batavuka iwabo mu ntuza mu rukiga muri za gisenyeri za Ruhengeri ni parti ya Ruhengeri bakagenda bashaka kugira ngo bice abandi bahushyize bahandi nta kindi cyadufunze muri 90 urebye intambara ukuntu yatangiye yo muri 90 Serubuga we yashaka kugira ngo yice abantu ba ofisiye bo muri siti n'abasuzi ofisiye bose atakundaga yari afite inzego z'u Rwanda z'umutekano zari zaracengiwe ibyo ngibyo bavuga kuko nibyo ariko biratangaje kuba nk'igihugu kiba gifite abasirikare babakora ibyerekeye ransinyuma ibyo bintu twebwe tutabaga tubizi kandi turi abasirikare turi mu gihugu dufite n'amapeti maremare nicyo navuga ko igituma rero ikisubizo nakubwira kuri ibyo ngibyo nuko kiriya gihugu Serubuga n'abandi bakoranaga Habyarimana bari bazi ko igihugu ari icyabo ko bagomba kukibuza abandi bantu abantu batameze nk'abo bahisemo biwabo kuko finaloma urebye igihugu cyari kimaze nko muri arume kuba icyakarago gusa na n'uzana zankuri aho ngaho niho ubona nyine ko ubusirikare nyine ntabwo bwari ubw'igihugu bwari bw'akarere bw'umuntu umwe gusa ntabwo rero bitangaza nawe ubundi rero ngarutse ku byerekeye kutajya mu Rwanda igituma nakubwiye ko navuye mu Rwanda muri 92 ntarigeze nishima kuba ndi umunyarwanda afatwa n'abanyarwanda nk'umunyarwanda nubwo yuko iyo umuntu ubona aza akagufata kubwira ngo ndi umuhutu ariko wowe ngo uri umuhutu wabaye inyenzi ngo wabaye umugambanyi ni ibintu bibabaje cyane ibyo rero urumva muri 90 dufatwa ku 10,000 2,700 byari by'abahutu mu bihumbi muri ibyo 10,000 abahutu bari barafashe abenshi les officiers bari barafashe nabo muri sidi cyangwa muri sidi kuko nta musirikare wo muri Nord wigeze ufatwa abatutsi bafashwe ni abacuruzi bo muri sidi les fonctionnaires bafashwe nabo muri sidi nubwo n'umuntu wo muri Nord wafashwe ni umuntu ariko nta n'uwonzi kuko buriya byumba nka mutambuka ari umunyabyumba ariko burya byumba ntabwo mu gisirikare twabibaraga ko munoro runoro yari intuza gisenyi na gisenyi yari karago giciye nayo ni parti ya Ruhengeri ziriya zankuri gusa ngaho abita ibintu rero nyine byari bibabaje ku buryo ntigeze numva gusubira mu Rwanda nyuma nabyo ntabwo byiza bishimisha nyine nyuma yuko FPR ifata ubutegetsi kubera ibintu byo kwica byabaye kumva genocide yarabaye abantu barokotse nabo barapfa bapfa mu bantu bishwe neza n'ubutegetsi bugiyeho hari n'abandi bantu bagiye bapfa batiriwe bahita no mu nkiko ibyo bintu byose byatumye mvuga nti u Rwanda uretse kurusabira ntabwo ari urwo kugira ngo abantu bagendemo kuri njyewe ntabwo kugira kurujyamo ntabwo byoroshye kuko birinyubutse ibintu byinshi cyane.
Ahangaha nakwibutsa ko muri icyo kiganiro yagiranye na Radio Ubumwe ku itariki ya 30 z'ukwa 10/2020 Major BM Sabakunzi yanavuzemo yuko nyuma yo gufungwa nyine nk'ibyitso nk'ikitso rugikubita ndo niba nibuka neza ni tariki ya 3 hashize iminsi ibiri gusa FLT iteye bakahita abanyine bamufata mu byitso nawe bakamugirira nabi bakamukuraho amapeti bakamufunga agafungirwa mu ruhengero aho yarategereje urupfu akavuga ndetse yuko ni mu byukuri ni histoire akavuga yuko yafunguwe n'inkotanyi zateye ruhengeri aho turi mu kwa mbere ku mwaka w'1991 aho zabuhoye n'abandi nk'abari izindi n'abandi ariko we akanga gukurikira inkotanyi akagenda agana nyine i Kigali aho nyine yaje kubabazwa cyane bakamufata bakamukorera iyicarubozo ibyo tuzabigarukaho ku mikorere nyine y'igisirikare cy'u Rwanda bidatunguranye ko cyatsinzwe kubera nyine ko cyari cyarabaye igisirikare cy'umuntu umwe igisirikare cy'akarere igisirikare cyangwa u Rwanda rutari urwo mu karere gatoya cyane karugize ko mu Rukiga nagira ngo rero muvandimwe Sixbel ufata ijambo kugira ngo nyine ugire icyo wongeraho unasoza ikintu gice cya mbere aho twagiye twibaza tutese koko mu 1990 twatewe dutunguwe tuzakomeza twerekana ko tutatewe dutunguwe na busa ko izo mpfubyi za Habyarimana nk'uko wabyibukije ndagushimiye zibeshya mu byukuri kimwe kinyagisha ijambo ni ryawe unasoza muvandimwe Shakespeare.
Urakoze cyane Joseph Ngarambe ndagira nongere ngushimire rwose kuri ubwo buhamya bwa Major Sabakunzi uvuga uko byamugendekeye kandi akanerekana n'ibibazo byari bihari arerekana yuko gucengera kw'inkotanyi mbere y'intambara mu Rwanda ko icyo kintu cyari gihari rwose kuba intambara igiye kuba ku icyo kintu cyari gihari nubwo bagihishaga nyine abasirikare badakomoka muri ka kazu ka ciye na zankuri bakabibahisha ariko mu by'ukuri bo babizi barabyihererana rero bimaze kubikubita hejuru bavuze induru bati dutewe dutunguwe ndetse abatwanahishaga ibintu ni n'ibyitso reka tubarobemo bamwe ndibutsa ko kiriya gihe hafunzwe abasirikare benshi cyane baratora babita ibyitso bityo ugasanga mu by'ukuri kuko gufunga nka Sabakunzi cyangwa se kuburabuza nka bandengeye inka arabo basangira arabo bagendana abo bose bumva ko mu by'ukuri uwavuganye nawe iyo umuntu arizwe ubwitso we ejeje ubundi ashobora gufatwa nge rwose nzi abasirikari bari abofisiye harimo n'abamajoro nakwibaza ko n'abamajoro mu Rwanda kiriya gihe muri 90 intambara itangira ntabwo nibaza ko barengaga bagiraga no kuri 20 simbyibaza ko bagiraga kuri 20 ariko hari abo nzi hari nk'uwo nzi rwose nta kuri rwo mvuga izina rye we yambwiraga ati ibi bintu uko bimeze ntawe udafite ubwoba ati nange ati n'ubu ngo ejo wakumva bamfashe ati nk'ubu wakumva bamfashe uwari wese bamufata apfa kuba adakomoka azu kayobora iki gisirikare cyacu icyo kintu rero ubwacyo kiragaragaza ko mu by'ukuri izo ngabo kugira ngo zirwane zitsinde urugamba kwari kuzisaba ibintu by'ibitangaza zitari zishoboye kuko ibyo bitangaza ntabwo byari gushoboka nta buyobozi ikindi kandi harwana ishyaka rya shyaka ryarabuze no kugira ngo hatarwe n'ayo makuru y'intambara igiye kuba kugira ngo ayo makuru aze agere ahagomba kugera bayakoresha icyo bagomba kuyakoresha noneho wa mugani n'intambara nitangira isanga abantu badasinziriye iryo shyaka rero ntaryari rihari no muri icyo gisirikare iryo shyaka ntaryari rihari iyo urebye inkotanyi ukuntu zarwanya intambara mu by'ukuri jyewe nakoze n'i Kigali nyuma y'intambara mu butegetsi bw'inkotanyi nabonye ubuhamya mfite nuko abenshi mu basirikare bayobora inkotanyi abenshi bafite amasasu mu mubiri wabo usanga hafi ya bose bari abakomeye mu basirikare b'inkotanyi mu bayobozi bazo barwanye ku rugamba kiragiye bakabora ingabo nta uwakubwira ko adafite isasu mu mubiri we cyangwa atarashwe mbese bakubwira gutyo baba ari mbarwa ni bake cyane bityo bikaba byumvikanisha ko intambara ikomeye yari ikomeye kandi bikanumvikanisha ko nubwo barashwe ishyaka abenshi bari kuye mu nkambi bigishwa nyine ko igihugu cyabo igihugu cy'abasokuruza babo igihugu cya base bataye ko bagisigiye abahutu nabo bafite nyine uko babafataga nk'abantu batagomba rwose gusunutsa amazuru ku butegetsi bakura abantu batozwa icyo kintu n'urwo rwango ko bajya ku rugamba bafite rya shyaka ku buryo nk'ubwo buhamya ntanga bw'uko benshi mu basirikare bayoboraga inkotanyi kiriya gihe bafite amasasu mu mubiri wabo ariko ayo masasu ntiyabujije gukomeza naho ishyaka ku rundi ruhande urumva nyine rya shyaka bagomba kurigira bariho bavangura abandi noneho ugasanga ahubwo abasirikari batojwe igisirikari kurinda igihugu ari na babemu babandi batojwe n'ibintu by'urugamba ugasanga benshi babatwikiriye ikintu cy'urwikekwe bakabahisha amakuru ndetse bakabatoratoramo bamwe ngo ni ibyitso mu by'ukuri nanakurikije n'ibintu uko ngenda bibonye mu Rwanda abantu bashyigikiye inkotanyi baturutse mu Rwanda usanga abenshi barakanguwe na kiriya kintu cyo kubafata nk'ibyitso bakabacura bazi ko bagiye no kwicwa abo bantu mu by'ukuri baravuze ati ese ubundi ko twagarukiye kumva kandi tuzira ubusa n'izo nkotanyi tutarigeze tuzumva na rimwe ubundi ni iki turengera kindi nagira ngo rero muri iki kiganiro nk'uko bivuze ko twibanda gusa kuri icyo kintu cy'uko tutatewe dutunguwe nk'uko navuze ko tuzakomeza kugenda tubigatanga n'ibindi bimenyetso nagira ngo yenda ibyo bindi tuzabigarukeho kuko mu biganiro biri imbere tubiganireho turebe impamvu zatumye inzirabwoba zitsindwa impamvu zatumye ubutegetsi bw'abahutu butarenze imyaka 33 bukongera buka nyine bugahirima mu buryo bwahirima impamvu zatumye abahutu bari bamaze imyaka 34 bageze mu butegetsi barashyize aribwo nyine mbese nabo batangiye kugira abo twakwita indatwa za elite zose zigahambira zigahunga igihugu zikagenda birumvikana ko nk'ibi iyo tubivuga kuko harabita nyine wa mugani bya bindi bita ngo iryizihiye abagabo ngo niwarumvise inanga ya ntuzi ya ngo iryizihiye abagabo ngo bahute bisenyera buhuri nyine ni icumu cyangwa se ni ikintu bakubitaga umuntu nyine kigahita kimurangiza agahita apfa ni mu ntambara rukara rwa bishingwe yica umuzungu nyine bise rugigana natwe ubwo niko bazatugira ariko ibyo ntacyo bivuze ntibyabuza ko abantu bavugisha ukuri ubuyobozi iyo mu buyobozi bavuze bati twatewe dutunguwe ni igisebo gikomeye cyane cyane batewe n'ingabo ziturutse mu gihugu baturanye bazi ko zizatera bazi ko zitoza bazi ko ari ingabo zinaturutse mu mihanda yose y'igihugu cya Uganda kandi igihugu kinini ziriho zigerana kugira ngo zize kuko bakarinda baza bakagwa gitumo abantu bari za Kagitumba bakamanuka bakaza bakagera za Gabiro birumvikana aho nyine bari bisinziriye bari aho ngaho gusa bavuga bati turi banyamwinshi niyo uko bizagenda uko ariko kose ntabwo batutsi bazongera gutegeka icyo kintu nkeka ko ari kimwe mu byinshi abantu bituma banarangara koko n'ubu rero ko bavuga bati twaratunguwe bazakomeza babivuge koko kubera ko abaturage baratunguwe koko ariko ubwo butegetsi ntibwatunguwe ahubwo amakuru bwarayabonye ntibwagira icyo buyamaza bwitwa abana bashobora kubona ibintu bikomeye bakabifata nyine wa mugani w'abarundi menenegwe ntibabihe agaciro byagombaga kugira ikindi nanone ni strategy aho tuzahagaruka kuri ndavuga strategy yakoreshejwe yo guhangana n'intambara yo kurwana urugamba nyine urumva ko ibyatangiye n'ibyo ngibyo kugira ngo mu buyobozi bw'ingabo batoratoremo abo bagize ibyitso badafite hantu namba namba bahuriye n'inkota ubundi bagira gutya batora ibyitso muri mu banyarwanda bize abacuruzi abona none twakwita indatwa zikomoka mu majyepfo y'igihugu bagira batya abantu nk'ibihumbi icumi ari abantu bize ari abantu b'abacuruzi bakomeye ari abantu bafite inganda burya mu gihugu nk'u Rwanda gahubwo gato wabafata ukabafunga mu by'ukuri urumva igikomere ubuteye igihugu kingana iki ni igikomere kinini cyane noneho reba abantu magana ngahe bishwe muri 73 Habyarimana amaze gufata ubutegetsi urebe ukuntu ingaruka z'ubwo bwicanyi zatumye mu by'ukuri haba zagize ingaruka haba ari kuri iyo ntambara haba ari no ku micungire y'igihugu haba n'uko bagerageza iriya twavuze by'impfubyi za Habyarimana n'ubu ziba zivuga ziti tujye kureba ukuntu twagara ubutegetsi bwa Habyarimana ntabwo bishoboka ko babigeraho igihe cyose abantu badafungura twatsinzwe kubera iki none hari n'abavuga bati twatsinzwe mu kwezi kwa karindwi 1994 ariko abantu bakibagirwa yuko ifirimbi ya nyuma ntabwo ari wo mukino mu by'ukuri hari ugutsindwa urugamba rw'amasasu nka kuriya byagenze muri Nyakanga igihugu abategetsi bakambuka igihugu n'abaturage benshi bagahunga abaturage bagera muri za miliyoni nk'eshatu bagahunga ariko hari n'intambara ya politiki hari intambara ya diplomasi hari intambara y'ituma y'itangazamakuru izo zose ingabo za Habyarimana cyangwa se ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bwazitsinzwe rugikubita ahubwo ubutegetsi bukomeza kugenda bukukuza mbona rero mu by'ukuri nk'uko tuzabiganiraho mu biganiro bizaza muri ibi bice bizakurikiraho ntatindanye ijambo nagira ngo Habyarimana yati watunguwe icyo ngicyo ntabwo ari ukuri ntabwo yatewe atunguwe ahubwo umuntu yavuga ko yatewe asinziriye kandi koko n'ubundi inkota zizambuka ka gitumba zikagenda zigatsemba abantu bari bahari nubwo yari mu butumwa bw'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York agomba kuba gukora ayo masaha yari asinziriye uko biri kose rero guterwa abantu basinziriye si ukuvuga ko guterwa mbese ubuyobozi bwisinziriye ntabwo ari ukuvuga ko abantu babatunguwe amakuru yose bari bayafite ahubwo ntibagira icyo bayamaza numva ari wo mwanzuro ugiye navuga ahangaha amakuru yose y'igitero yuko bazaterwa bari bayafite ahubwo ntibagira ikintu bayakoresha nk'uko rero tuzabigarukaho mu bihe biri imbere ubwo tuzagenda tuganira nyuranye hari inyandiko ikomeye cyane yakozwe na Yohani Batista Nkuringoma nawe avuga ati ese koko ntituramenya impamvu zatumye dutsindwa iriya ntambara muri iyo nyandiko ye ni inyandiko ikomeye cyane numva nayo twazavuganaho tukanayisomera n'abantu mbese kugira ngo barebe nawe ubusesenguzi akora ku bijyanye n'iriya ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bunaniwe rero burya amakuru no kugira ngo bayatare ntabwo boba bukibishoboye mu buryo buhagije kandi niyo makuru nabugezeho nta n'icyo buyamaza iyo ubutegetsi bwananiwe ni ukuvuga ko mu by'ukuri ibintu biri mu marembera ahubwo abanyarwanda rwose bagize ingorane zikomeye cyane nagira ngo usubirane ijambo bwana Zifungarambe ariko mbere yuko urifata ijambo nshimira abaduteze amatwi mbabwire ko nyine tuzakomeza mu bice bizakurikiraho urakoze cyane
aka kari agace ka kabiri ubutaha mu kiganiro mu gice cya kabiri cy'ikiganiro gutsindwa kw'inzirabwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe
urakoze cyane muvandimwe Sixbel cyari ikiganiro twahaye inyito gutsindwa kw'inzirabwoba XFAR bikomeje kutavugwaho rumwe kikaba ari igice cya mbere aho twagiye twerekana yuko tutatewe dutunguwe mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Six Bell Musangapura nagira ngo rwose nanjye mbashimire inshuti zaradisha ku mwakomeje kutwumva naho ku wa gatandatu
Mouvement révolutionnaire national pour le développement. Twishimire Ibyiza Président Habyarimana Tugiriye Président Fondateur Wa Mouvement révolutionnaire
Thank you.